Watu yongideyo katikiri wabwa kamiswaga wakochi Alhaji Idi Ahmed Chiwanuka akubiriza abayizi babera bakuguse okuva mu matendekero gonna okwetoloola ensi yonna okugabananga kwa obukugu bwe babeera bafunye nga basoma ne bannaabwe olumu abataafuna mukisa okutuuka mu matendekero ga waggulu. Okwogera bino asinzidde ku ttendekero erya Just Earth Uganda abayizi b'ettendekero lino bwe babadde batikkirwa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe nga giyindidde mu ggombolola erya Kabanda mu disitulikiti y'e Rakai. Asiimye bannamukago okuva e Sweden olw'okukwatirako ettendekero lino naddala nga bayita mu kulivujjirira. Abakoca bakubirizza okunyiikira okulima emmwanyi basobole okwegobako obwavu.
Israel Highness timu eno ejebaziza nnyo mu bigambo bye agamba nti tossa mukono buli kasoboka konna leeta abakoci bakulaakula era tujja kusupportinga nga Kingdom okulaba nti essomero lino ligenda mu maaso n'abantu baffe bagera kyetusaba community kuwagira buwagizi kuleeta ba student essomero liyimirirewo. Njagala kusaba ku zino babayigiriza nnyo sebo pasta okulima emmwanyi luli babadde balimanya emmere y'okulya obuli naye kati n'ebino byemu bayigiriza ennima ennungi eyo okozesa ettaka ttono n'ojjamu ebingi tusaba nti mubatraining okusobola okuba nga basobola okwekolera ne bamezesa emmwanyi.
Ate ye Wilberforce omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino asiimye bya nsoso bannamukago okuva e Sweden olw'okubakwatirako naddala nga bavujjirira essomero eryo okulaba ng'emirimu gy'ettendekero gitambulira ddala bulungi.
Bajja wano basome mbasaba tukwazire wamu fenna tulwanyise omwoyo omubi ogw'obwavu. Obwavu bubi nnyo. Nsanyuka bwe mpulira pulogulaamu eno bwe yali etandika kamuswaga waffe yatuyita ng'ayiiyiza abaana abeetaaga obuyambi mu kitundu kino n'angamba jangu muleete wano Smile of Hope. Tetwetaaga amasomero gasomesa bamulekwa mu kooki kooki ngagga tukole n'amaanyi
tukole sente za Nakajiri Grace omu kubasomesa ku ttendekero lino asiimye waka muswaga bwa kooki olw'okubakwatirangako entakera okulaba ng'emirimu gitambula bukwakku.
Twebaza obwaka muswaga olw'okututeekateekera obulungi era ne tufuna omukisa gw'ekitongole kya Just Earth. Nyongera okutuusa obubaka buno eri abantu mwenna abali wano. Kino kye twafuna si kyangu era bangi bakiyaayaanira naye ate ffe tetunnaba kutegeera nti omukisa ffe abagulina. Ensonga esooka nti tetuteekamu toyina fizi z'osasula ng'ojja mu ssomero lino. Ojja n'omutwe gwo oluusi n'akataba akatono k'osobola okwakiramu ebyo ebisigadde kiri eri gwe kwata ebyo ebisomesebwa n'oteekisa mu nkola.
Ate bba abamu ku bayizi abamaliriza emisomo gyabwe nga bakulembeddwamu Muwonge Patrick basabye bayambibweko n'ebyo bye batalina kyanguye emirimu gyabwe.
Nsobola okutuyambako by'enguudo yonna nammwe bye muyise mulabye n'ebyamazzi tuli buli nnyo ne basale nate era basale ezo nsobola okutuyambako ku baana tulinamu abaana abasekendule naye nga bambi obusobozi tebalina abazadde. Ntuusa okusima kwange eri Just Earth okuba nga baawulira okusima kwa jjajjaffe kamuswaga nabo ne basiima okuba nga batuweerera ku bwereere. Tusaba nammwe abaliyo eyo nga ne mbyo.